Ella è tata chi tu è lo hai firigallem.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jimu, yote mwanani, misuru waria ni dondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri saba zote.
Unate kenyaga ukinyonga sarome,
unate kenyaga ukinyonga kweri,
unate kenyaga ukinyonga.
Orera bakuruba, orera ngame.
Somebody say, ulo!
Easy, easy.
Lighter! Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jimu, yote mwanani, misuru waria ni dondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri saba zote.
Unante kenyaga ukinyonga sarome,
unante kenyaga ukinyonga,
unante kenyaga ukinyonga kweri,
unante kenyaga.
Orera bakuruba, orera ngame, orera nina zaiwa, orera ngame.
Utamkolea aprokoto, kihani tungali ndani kwa moto. Utamnyongea msokoto, temesu mkali kama koboko.
Mapenzi ananipa shida, shida mama, idonde lisukwa na tiba, tiba kwana.
Usije baby kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mie baby kwenye msamwana, wasinga nyingenge ninganganga.
Unante kinyaga ukinyonga sarume,
unante kinyaga ukinyonga,
unante kinyaga ukinyonga kweri,
unante kinyaga ukinyonga.
Orera bakuruba, orera ngame, orera nina zaiwa, orera ngame.
Mwenza konyanga nyanya.
Baby kwa mwanu, nisimamie kama kangaru, ibane kangwaru, babu juma mpige kwa kwaru,
kwaru, kwaru.
Asa chambua kama karanga sasa,
chambua kama karanga,
ichambue kama karanga sarome,
chambua kama karanga.
Asa washa, washa, mtu washa, washa, songa, songa, ugali songa.
Kama nikikuta unanitania, mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena, sikuwaza nitakuwa mateka.
Laita
najua ulinizungusha sana, ujali huo ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa, kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini. Nani tuma upendo uko nje ya maneno.
maneno ila vitendo. Kama Mungu akipenda atanena vipi kwa maneno pasina vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda wala hasiki ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, ujali huo ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
The dark white, it's a lighter. Get a modest, get a modest.
Kukusahau, nikasema moyo ukome, kwa kali sumu na madharau, penzi ulivunja na ngome. Najua hata nikilia, siwezi kutokwa na machozi, wenolifanya macho yangu nione wengi wao, au kauzurumu moyo wangu, uliuza penzi kwa maneno. Na unatamani wewe kurudia zamani, wewe ni rubuni, kwa penzi la kidani kama mtoto. Sishangai mtu akilia, mekubali mboni zangu, zimtazame mwingine. Maridhia ya moyo wangu, uenda sifungu pengine. Chakushangaza dharani mengi, ya kuficha ukaweka wazi. Nikaisi sijui mapenzi, labda kwako sino ginazi. Na unajua hata nikilia, siwezi kutokwa na machozi, wenolifanya macho yangu nione wengi waongo, au kauzurumu moyo wangu, uliuza penzi kwa maneno. Leo natamani wewe kurudia zamani, wewe ni rubuni, kwa penzi la kidani.
Akisema mama yoi kitandani, kama siwa leo wa kesho, na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Mindo mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike, hali dunia lisha golewa. Tiza majesho langu na nyonge, kipato hakikithi maitaji, napiga moyo konde. Therapy mora numpa ima tatizo.
Matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku ewe Mola. Matatizo yatakwisha lini? Vyapo likizo ni furahi na mimi.
DJ Lighter.
peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mambo bado tafarani. Mama kanifunza kikabila ikunde sana haimi yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mpenzi lonae najua siku wata nikibia. Itantesa yendo mbozo zilengo ya kesho bare atazi joka kuzivumilia. Anakosa tamatuzo. Ona nadaiwa kodi nilipopanga na shinda roti nikianda. Chapigia oti kwa waganga
wapuhisi na roba.
Nikauza maji na kalanga nikawadoti kwa viwanda. Ila kote zero ni majanga.
Mtindo mmoja
mindo mtoto wa keke. Nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike dunia lisha kolewa. Tiza majesho langu na mnyonge. Kipato hakikithi mataji. Napiga moyo konde. Therapy mora numpaji. Matatizo,
matatizo yatakwisha ndewe Mola. Matatizo kila siku
ndewe ni matatizo.
Matatizo,
oh, matatizo
yatakwisha ngeyele. Yabolikizo
penda umpendi unapenda mwingine na naipenda mwingine hata sempendaga na, na kila mtu anataka type yake. Saa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga na oh bwana alivyonipenda yule
alivyonipendaga
alivyonipenda yule.
Sikujali nikamwaga
alivyonipenda yule.
Alivyonipendaga
alivyonipenda yule.
Sikujali nikamwaga.
DJ Nightstar.
Yule alinipenda bure. Oh nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zaini hiyo siku na maana. Kweli macho yaliniada. Haki macho yaliniada. Yeah. Alivyonipenda kwa bidii. Suzidi kanionya mimi sisiki. Urembo pekee uridhishi. Oh inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh ni yule anayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu oh, ni yule naini ya zi. Ina mara gani uwe na shana mrembo dunia zima na kupendi. Ina mara gani uwe na mwome mwenye la sumu zima na kutamini.
Ilinikosesha, yono nekandanya. Lakini use, narisha koma, usiwe na wasi wasima. Mimi nitafuta unapofanya, eti ukisonga na mitasonga, na ukinipa pia sitakata, usiwe na wasiwasi mama. Mimi nitafuta unapofanya, mimi nataka nipokatensi achi paka jua lichomoze, ila sasa limetoka sisi yote. Mimi nataka nipokatensi achi achi paka jua lichomoze, ila sasa limetoka sisi yote. Mimi na wewe, mimi na wewe, mina hisi kama kuna sababu tunakutana, mana tunaendana, mambo mengi tunalingana. Mina we taratibu sini kanyage, nguo yangu usichane, nia yangu sombaya, nachomba nafasi nkujue. Oh, haya mambo ya naika jujuzi, haya maji marefu hawayawezi, ncha ulensi na mtoto mjini kubambana mvuvi. Haya mambo ya naita jujuzi, haya maji marefu hawayawezi, ncha ulensi na mtoto mjini. Eti ukisonga na nisa songa, na nisha koma, sile na wasonga songa, nita fata unapunanya. Eti ukisonga na nisa songa, na ukinipa pia sitakata,
come on, kama ni gari poku nimefunga break, na pendo langu kwa kuwali eleze, poku si eki wala si fake, siko true, indripi na walimbo fake. Najua ushumizo mengi sana, usha kutana na heartbreaker, ila so mimi, I am a good boy. Walisubiche zeisi za kupenzi wangu, mwisho siku wako kwa chukilia, mapenzu kachukia.
Boy, I am my innocent baby. Oh, dada, day.
Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby.
Don't call me lover boy. I am my innocent baby. Oh, dada, day.
No, baby. Nalalia kunia sio kama napenda ye.
No,
how come mpenzi wako wetu na mudumia? Wengine wana kuja kumtumia, amna love siku wizi wananunua. Washenzi, bora wamalize na kutulia, wakimaliza waishi kukutangazia, eti yule binti si tumemtumia.
Walishuzicha zisi za kupenzi wangu, mwisho siku wako kwa chukilia, mapenzi kachukia.
Aprendí con mi
hapo ndipo dhambi kazaliwa. Unakumbuka na Adamu akampenda Hawa.
Dhambi nafanya tunalia,
kwa mapenzi nafanya tunacheza.
Nataka hata na mi at some point wanga nataka niko na baba ndani ya maisha
lighter
inabidi niombe nipate self control kesho tusipatane na ma bad control ability na hata ability maso weka Mungu mbele hata take control isiwe story ni mambo ni ngori
maisha si movie usije kesho ukasema wa.
You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Aisha City Hustle.
Ni ukingoni vijana na madremu tawa chafu talini
mama nalia
she's so horny
sani kama tumekwama kimo cha maisha sani Instagrama tukibisha na naswaga mali ya kuwazima ikiwaka na zayo ndo story
imambo ni ngori
malaika wa binguni uje uje.
You better take it, take it, take it.
japo nafasi yangu kwako haikupatikana, ila hongera kwa kuchukua usingizi wangu. Shukuru mapema nilijua ipi nafasi yangu. Mefio makapila nimeamua kuwapisha wenzangu na kujipa imani.
ukaumbika sura yenye kung'ara, umalai wapendeza na mapenzi wayajua, kupetipeti mama manukato ya kilua, uwanukia mama, kwa kweli nimepata
mapenzi ya sari,
siishi kujiramba
mpiga jani,
na wala kwako sitatoka, nitatulia kwangu mama, unibebeleze unidekeze, na wala kwako sitatoka, nitatulia wangu mama, unibebeleze.
Na ndoto za mke wa pili. Najawa mie na majonzi kwa kujua tena hauniamini. Naomba uwe na subira, sio eti sitaki kukuzalia. Wakati wetu utafika, tuwe na sisi familia. Ya heshima yangu maamuzi, naomba mpenzi wewe nisubiria.
Kifujo, nikiwa na yeye siogopi vya devil. Aneman ongeza besi na treble.
Nimtaje kama ninaimba tangazo.
Ungekuwa na pasi unaishi ati nikuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Baba mama wangu, nikuoneshe marafiki zangu, na mimi na moyo wangu.
Wanapasi unaishi ya tingi kwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter.
Sun. yalo nikuta makubwa madogo na nafu. Sasa najuta kukivunja kiota changu. Tena ulinikanya niachane na pombe na mirai, jimbi nikajifanya usije nikatia zangura. Tena ulinikanya niachane na pombe na mirai, jimbi nikajifanya usije nikatia zangura. Kumbe najidanganya sivyo ninavyofanya, matokeo nayo.
Nayopata sahi, ningekuwa na uwezo wa kuona mbeleni, singepata mateso nayopata sahi. Ai, niliyavulia nguo nikakupenda na yangu nafsi, moyo nao kajitahidi nikakupenda pasipo nafasi. Ila vidi mambo fulani vinanikera sana ni jamani, nishakukanya sana usiki, bora nirudi kule. Ila vidi mambo fulani vinanikera sana ni jamani, nishakukanya sana usiki, bora nirudi kule. Bora nirudi kule, kule pa zamani. Bora nirudi kule, kule pa zamani. Bora nirudi kule, kule pa zamani. Bora nirudi kule, kule pa zamani.
Mwanamke wa aina gani? Mambo yetu kusema hadharani, na haya ni mambo ya nyumbani, aibu gani? Mwanamke wa aina gani kuyaweka mambo hadharani, na haya ni mambo ya nyumbani? Kila ninapokukanya we hausiki, unawapa waja faida kwa kusudi. Kila ninapokukanya we hausiki, unawapa waja faida sio vizuri. Ila riji mambo fulani vinanikera sana ni jamani, nishakukanya sana usiki, bora nirudi kule.
Bora nirudi kule,
ninapozongwa na hizi changamoto kutoa burudani. Natambua na simanzi na maumivu pindi nikiwa mbali, nilewe na beba waminifu, napaswa unipe nafasi. Unakosara, unakosara, juzi ulikuwa mia ukasema unataka tuambatane kwenye kumbi za tamasha, unataka minawe tuongozane kule. Tuko ni tafarani, unipe uhuru hata kidogo, unasahau kwamba nipo kazini. Kule kule kule, ukaleta vituko ni tafarani, unipe uhuru hata kucha na kosa ra. Nikishinda studio na kosa ra. Nikitoa video na kosa ra. Mini msani bwana hey. Nikipiga picha na kosa ra. Nikishinda studio na kosa ra. Nikitoa video na kosa ra. Mini msani bwana hey. Zile stories za mitandao zimekubadilisha, hata shabiki ya changi hapo kwako inakuwa vita. Ulinipata nikiwa msanii oh, unaelewa nikiocha mimi. Ulinipata nikiwa msanii oh, unaelewa nikiocha mimi. Kila nachofanya kosa ra. Nikichezwa sana makosa ra. Nikiangaziwa sana makosa ra. Mini msanii bwana we. Makosa ra. Hata simu za kali upendezi na mabasi. Makosa ra. Kuna vumi sana amzi na joveli eti wana date. Wana kudanganya sana ikiwa story wa mze gazette. Nasikia kuna vumi sana amzi na joveli eti wana date. Izo ndizo bari za leo wana fake kuendesha kudani. Usipo kuma akileo utani mwaga nitabati nani. Kila nacho nikichezwa sana nikitengaziwa sana.
Taratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ila namkumbuka sana. Umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali. Akatekwa na wale alonifanya silali chokali mtafute tukale ila wala kujali tani kaka
chapata wapi kama ile nampendanga sana chapata wapi kama ile nanipende sana chapata wapi kama ile nampendanga sana chapata wapi kama ile nanipende sana.
Pesa nyumba gali pika kukwa kunijali haka nikimbia. Alitanganya na wale oma pesa nyumba gali nyunga unga kunijali haka nikimbia. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale lakini hata kujali tali akatekwa na wale. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale ila wala kujali.
Chapata wapi kama ile nampendanga sana chapata wapi kama ile nanipende sana chapata wapi kama ile nampendanga sana chapata wapi kama ile.
Hola at your DJ 0725 004 007.
The VOA.
Salima, salima, wo. Najua maisha yako yale yumba pale ulipo mapoteza. Wazazi wako Sema cheni sande huya yende Yesu mina we mwenge Sale mamili sande yule yule Hili ya soma na we mwenge Sema ya yuke nato sako Ulito kuwa na gosari Sale mwako na kupenda Sale nataka nila wako Sale na wale tuja tenda Sale mwako na watata wako Sale mwako na kupenda Sale nataka nila wako Sale na wale tuja tenda Sale mwako na watata wako
Sale mwako na bahati Ya kuishi na we Ilana ke kwangu Isiene kwa mwingine Yasije kuwa kama yale Yamna nawe afina we Yasije kuwa kama yale Yamna nawe afina we Usijikatie tamaa Kuna wengi wanashinda Kuliko saba saba Wanamini kupitia ule msemo Walidiki ambapo miguni pake Wanamini kupitia ule msemo Walidiki mafungu saba Salma wo
Kila macho kifikisha Sunajua kwa jawangwa moyo
Nikisha penda nimependa. Sina chuo kwenjo wangwa moyo. Nikisha penda nimependa.
Uja nipende ya peace. Wala majumba kama ya bwana almas.
Nikwa neva sake. Nikwa neva sake. Nikwa neva sake. Unazini nifana kwa kansi.
Ana nilewaza kwa mziki mzuri toka sanuweka. Ana nikonga kwa ukasuru nikwa nikokunwa.
She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have my ring. She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy.
After money, you're a bachelor. How do you do it? Back up, water.
I'm a bank and you're more to put it on my
knee. Hey, can I tell you what's up? You come back to me.
Michango kila siku wenzangu wanaoana.
Kwa nini nitoe michango kila siku wenzangu wanaoana?
She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have me wedding. Ananipenda vile sidanani. Ananipenda vile misiriangi. Ananipenda vile sekiriga. Ananipenda vile misiriangi. Ananiniweza kwa mziki mzuri toka sanuweka. Ananikonga kwa ukasuru nikwa likofundwa.
She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have my ring. She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy.
Sana,
haringa we,
haringa mama.
after that, quieter. Needs a lighter. You're the body, spotty, 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 spotty.